Tambulira wo tambula tugende. Mwana uno wabalo simulese kulwange ntino banemye neenze chitanga nyitwa wensula omwana alwala mbuzisa byenkola ne tata atodde nsimbi ziweze naye kyagambako yo polera omwana wabalo uno gomanyi
zenda mukuzalamu kufumba mwecho weisa nzo mwami wawa notoliche yanyega pia zalo mwano kujosi huvuno bulicho vereyo bulitwa chokola oyia magezo jeno kufuma mkwano kwa mwena limogulira mojeno weisa jendi ramanye no mwami chaliyo mwecho komanyi tulo no chiraba mbade kosiria kanaba tuzala mba itenewonye mbalago mseke kuno buzo kufuma Tongu teke chikulese Mwala chichingo zokava Mubade chimu yombie Habaka taba friends zemba sigule Zijogo liaba zeri nye mwelava Weta ndieke yote wali asumbua Nezire tomu kazo kujoga kukuno Azasira tingera somoza Mbale soma na tindo wabaze Katenzo mwami teriche yanyega Ya zalo mwane weru jaita Demba no namulave jogolie Zentu gombu gombu gole yetale
Mwana munange tuja kusiba mbubu Echo joke jokuleto mwana wakacheche kusibio mbubu
Kalu wati sikutuko mkazo kutu kila kona avuma No mwana namusuri ratimo huyo kazi ninge ya muzala
Ye mkazi wangeri chivulijaba tu alaba ana jibaba zala batu kila kubanabu yunga baba avuma Genda kanzi ya nange sija kujabuwa muka mpite chitao Mkazi wangeri choyo
Ate mutawanaji
Munange mwala wafa wano Atisa hey. Akaba
Akaba?
Yee hey.
Ate la bayombie baruwanye chichiche chibaruwanye angamu nunaku
Neda tibayombie na ba
hey.
Nti waliyo mukazi simanyi mwala oba mukazi Waleso mwana Amwana amusudao Afumye mwala ufobu fi
hey. Gomwana wafu wawana wakawa mutabani
Nza munange simanyi
Gomwana ugeze yono omulaba
Haa nzo genda yobu omuku ebio
Haa kalika tukolewe tinga wa ndu wa bakuru hey. Gomwana batu useko Ugede tulabo mwana oyo mwana bana batufuana na inga chicho babata tufuana na tudiro mwana oyo yaleso mwana tumukube mikono mwana we mwana amuzeyo omwana wawa ne wafu abura
omwana to wawa na abura
ayale nsujja genda fwe ka kubanga za masa gange gere gigagize gizemu
hey.
Kapite mwanje na zono Natalia ya manyaba na bafuana
na ekyo kitufu cho yogedde muyite
ngambo wange Natalia Natalia uhu
Yorani mkuchi kubate kutia
Monange
hey.
Wa mutaba niene wa David Mbwate waluo mukaza aleso mwana
David wa... ya wafo wawano
hey. Mbwa mukaza za kuki de mkuyomba
hey.
Akati nze nange njagade kuhite Tukire tulabo mwano uyu
Ngo hey. Mwana afunde wanza Hata nama kubango chintucho na chona chendo otawano Omwana angazate uyu omwana si wafe wawo
Andi uli nizene chikumbisi za kuwa manyaba Na bafuana na za maso kakize gize mtu kende fena
Abano chumani tinze kena aduka yongo mwana si wafe wawa
hey.
Atenze Natalia tomanyi
yeah. Zenja
muyombe lao
Sama
lewa tabula tabula makaga mwana watu
Tukende
Mama tusanyo sokula ba Kale nyabo
Kusanyo kakutia Owange kwa mulako
Wanji
Oyo mbuzo ota omwana si wafe wawa nuwa
Kikati tumutunolile kuno isimulamu
Tumutunolile wane wafe temuchimanyi tinze mara kurota Nawa gambie konti nalosengo omwana jakujia wano
Mwatu gambia temulamu Otero kulote bintu mbitu ukirira
Hatoba bitu ukirira Kati ona afudewa kwe sinaba kulota
Natalia ekira twese kituba tukola kati tumale okukebera omwana tulabe oba atufaanana oba tatufaanana tumugobye amuzeeyo kyetuba tukola tukebere omwana sooka okebere omwana
abaana bebaleeta buli mwana anaazaalwanga nti wa David buli mwana anaazaalwanga ate ka enkizuulanga si wawa
abange
owange yolani bana abaana baakola ekigambo maama nga tusanyusa okulaba mukulu ondeetedde mukyono ye mukyala abange owange mulamu olowooza ono tazze kujjako musajja
azze kuntwalako mufumbo
bakadde abaffe mbanonye mulaba musegeega omukazi oguzza okunvuma zooga omulegeete tekujja kunvumya n'omwami wamuno era naawe zuukuka bulijjo mbeera wano mbeera mbuuza ng'essente z'abazeeyi obaani azirya buli lw'otuuka wano ensimbi zibuze kombe zibuze mukyala gozirya mbadde ndi wano nga zaasunkuna waleese omwana nti nnamunkube ze buyonjo eyange etajja jijjuza abange bammala sijja kwolera
siya muwalaawo oyogedde bubi limebujja obubujja erijjuza buyonjo tokiddamu tokiddamu ono omwana wammwe owulidde toddamu kwogera bigambo bifaanana bwe bityo
omukyalo nzizeeko kunvuma tinnazze kufumba sireese mwana ng'ate nnaggambye sikooye mwana naye nze kitanga nnyiddwa w'ensula taata w'omwana bulijjo atuumirwa talirinnya na wafaala b'omusaayi gwe ne taata agambye akooye obbolera omwana wuno osibulwawo ensula bangi abamulaba ku kyalo gy'ensula naye okulinnya ewaffe kululwa ekyalema
obadde oyagala jeeyo yeebake
nawe tombakira sazze kunvuma
muwala lwaki obakira munno bw'otyo munno muleka nnyonnyola ensonga ezamuleese
wate yakwogera ng'omubakira tunamenya tutya kwe kivudde okumugobesa omwana
muwala naawe olimba oli agambye aleese mwana addeyo ewaka tazze kuyingira mu bufumbo kukuyingirira toddamu kwogera bigambo bwe bityo munno muleka ayogera ebyamuleese
oyo nnabagambye taleese mwana
nga lwaki
kyazze kufumba eddyali oyingira nyabooka ŋŋende mbadde nkaddiye eddyayo liirino omuto oyingira
gwe nno mukyala nkulabye olinga omusiri yaani eyagambye nti nnootambula y'omwana owaana naye akuyombese omwana owange mbadde erawo omuntu anyiiga abaako owakoma naye gwonyiiza osusse bendaba olinga agamba ti nno muzaaluke ate sikisobola muziro gy'ensula
owange gwe david gamba gwe david
wangi
toddangamu tokiddamu okukyogera mu lujja wano ewaffe ewaffe wano bazaalukuha omwana omwana oyo kazitoogeza n'omuzaalukuka njagala okukakasa obeera ozaalukuse kitaawo oyo laniimu oyo gw'olaba ozaalukuse nze sengaawo nattali yanze gw'olaba omwana wa muntu mwezaffe wano obeera ozaalukuse nnyoko sikola sitiika oyo gw'olaba oyo tokiddangamu oba oty ono maama nti omuti okugenda ono agende n'oli azajja kufumba agende ono ayagala kutabuliratabulira ddala makaago gano siraba mugaso gwakola
wamaama muzeeyo ebyange ebi bino taata agambye akooyo okolera taata w'omwana aleka nkubuulire ekintu ekinkeeta ekisinga okunnyiga taata okunvuma nzireka nnangire ng'ate n'omwana alina omusaayi gwe abadde aŋŋambye ndeeta omwana nzije muleke eno nzireyo nneebake omwana amunyiye mu maka w'ensula ng'ate andwalirira naye akikooye osaana ojjukire mu kino wanzita eby'emisomo gyange byonna byalema
tuli okumwagala walinga tolaba
maama atombakira sazze kunvuma
lwaki obakira munno bw'otyo mwala ojja kutulemya ensonga nze munnange nja kufiira ntambule kasita mujja wange mufunye sikyayina kintawaanya
wamma bamuveeyi leka mbabuulire kintu ekinkeeta ekisinga okunnyiga nze omwami waawa n'oteri gye yannyiga tiyazaala omwana ebweru mbadde ndi wano nga zaasukuna waleese omwana nti ndamunkube ng'ate ndamugambye sijja mmolera buyonjo yange etajja jjijjuza
buyonjo gy'ogamba olinako ebbaakiryo naye nno mukyalo olinga limu eddalu wamma maama ne taata kambabuulire mu nnyumba eyange nnina obuyinza mazima nakizimba ng'era njesiga ebisenge biwera tewali ansumbuwa bwe nzaala omwana eyo ebbali gyempita oli waleeta omwana ng'enju ayingira wadde naawaayo mbeera bwe wajja ng'oleese omwana ataata amukkobya nange olwaŋŋamba saddamu kwekunya n'akugamba bugambi nti enju yingira
kati ky'ogamba naye ayingire
kyekyo kyennyini
gamba omuwala eyaleese omwana muwala eyaleese omwana
gamba muwala gwe bagamba muwala sizaala wagamba wanji ssebo
andi twaze wano okumaliriza nsonga zamwe ezatuleese
ssebo
ensonga ya mwana muno gy'ayogedde ogiwulidde esembi eyo kigambo kyagambye
kiwulidde ssebo
ate oba kyakugambye okiwulidde ate kati olinda ki yingira wama natali asaze bubiri
kyoyogedde kyekyo kyennyini ayingire ate alinda
kiayingire
abaana bange kambabuulire kuba bwe muli wano kati mbazaala ekika kya bammwe ekika kigunjufu ate ekika kino omwattu kizadde bammwe akyazaala abaana bajja ekyo nkibagambye temupapanga mwana abazaalwa abatakyazaalubwa mutuule mu ddya lyammwe mube bakkakkamu kale mumulaba omwana obwenyi bwe n'obwa jjajjaawe tewali kwawula naye okudde awo mumugobaganye ekyo si kirungi n'ezeebadduka
bwe katimbala bbiri nviira mu maaso namuju oyo nfukire kakyayi omwana owange mbaddeerawo ebintu ng'ebyo tebikukyayisa wamma maama ne taata mwegendere obusonga ng'obwo tuba nkyayisa kale ne muveeyo mujja mu dduka obusonga ng'obwo mbububa tuyanye
wamma ensonga tuziwulidde akati ngamba gw'omulenzi David muwala wange agenze n'agamba ensonga mbu tewamugamba lwaki tewamugamba yali agenda kugalamiza kkube ali nawe kenyini ogenze n'ogamba afa abasajja tutambulatambula ebbali n'otega akatego ko k'obaoteezebwa oba ng'oteeza akatego oba okwasizaako kakamuje oba kakolwa munno kamwanjulire nti munnange ebbali eyo nti nakwasizaayo akantu kange ku kigu olidde bannange nammwe mwena abali awo kyembalambira bwe obanga okwasizza akantu kanjulire munno gw'olina obuyinza mu maka tagenda kugalamiza kkukuba toddangaawo kwemutyamutya wakati nga tugende eka ndooza mukyala nze omukyala tugende naye
mulamu mulamu wange leka tugende munnange n'emujja wange munaatusanga
ate mulindawo ki naye mulamu
wange
ngeri gye bazze ne mukulu munnaffe lwaki soogeddeemu nabo
mulamu oyinza okwerabira waawo
mbadde nga nki naatuyisa bubi kale nange
katugende
kambagoberere
kale
leero nno banna simanyi nakumanya wentandikira maama mukadde mukulu munnaffe naye nno munnange tujja kumitambyangu kyensooka okukugamba nga ne mukadde akyaliwo wano ewaffe wano tetuzanyirwako wano ewaffe
ate munnange nno naffe tusisinkanye naffe tetuzanya
wanyi
naffe tetuzanyira ddala ewaffe
maama nga tusisinkanye kale nno munnange nja kuyita mbufunze wano ewaffe otubuuliza mu mitalanga ena wano ewaffe waayolwanimu tewazanyirwa nze senga wabbammwe mpitibwa nataliya ono abadde wano yesikola sitiika nyammwe
nange maama nze bitulensi bittu
we bitulensi bittu era mugenzi okujja wano kino nja kukikubbirako nga mukulu munna mugenzi okujja wano nze nakedde bukezi nendootololayo lwaniimu oyo nendoota ng'omwana mumuleeta wano
amazima
era kyosanze nva okubagamba ng'omwana ki kaakati nze kaŋŋende naye mujja kuba tulabira
bonnanaye
wabula abaana abo kankomaawo katugende
kale nyabo naffe katuddeyo
wamma naawe munju yingira ebisenge biwera tewali ansumbuwa era bwagezaakoageza kuyombese bwaleeta akacyangadde waabwe mu nnyumba eyange ndina obuyinza bisenge biwera tewali ansumbuwa kaŋŋende mmatize bonna abange olunaavaawo ng'enkya banyumya